open this again. Baby, on my way, coming to you, me, I'm on my way. See, unajua kwako mi precious, ina one call away from you. I fight for you every day, life is short, we go die anyway. Penzi langu kwako sio la kupima, I'm giving you all my love. Happy, be happy, lazy, si, lazy, pariti, kali, I'm on my way. Kidogo nitafika, sichoke kungoja ni uhakika. Natazama kila dakika, macho kwa sami na juu umenimisi. Nimekumisi my love, usijinisi vibaya. Nimeshatoka na karibia, nikulete nini mwaya. Happy, happy, lazisi,